waa muusigii ila faragaas codkii fanaankii reer london nuur axmed xasan recording by lonzi studio.
See you. حقيقي قدوه.